Onani chitunzi-tunzi cha khumi chisanu ndi chinayi. Afilistina adula tsitsi la Samson. Oweruza chapter 16 verse 4 fika pa 22. Samson sanali kugera tsitsi lake lalitali. Chinali monga chizindikiro chakuti iye anali munthu wa Mulungu amene anampatsa mphamvu. Samson anapitirizabe kusamvera Mulungu. Anatengaso msikana wina wa Chifilistina. Dzina lake anali Delila. Msikanayo anayesa kupeza komwe kunachokera mphamvu za Samson. Ndipo iye anamululira nati, ine ndinaperekedwa kwa Mulungu. Ngati tsitsi langa ligeredwa, ndidzataya mphamvu zanga. Usiku wina pomwe Samson anali mtulo, Delila anaita na Filistina. Iwo anadula tsitsi lake. Tero Mulungu anamsiya Samson, ndipo chimodzi-modzi mphamvu zinachoka. Afilistina anamanga Samson na akolowola maso ake. Anamsungira iye mdende kwa matsitsi lake linayambanso kumera.